Kama kesi ya ukono njia sola. Teteza kungwezi za moto sola. Sipo ndongo sabola ntumba sola. Singa nindala magugula sola. Unigira kukitira biznesi.
Kwa dinu magulaka ale mageta sola. Inetu ya patula nyerenda ndakula ndilani ku program yacho netseo cha zipangizo za sola chomwe Development Broadcasting Unit ya konza poendetsa project ya ngwengwengwe malomo a unduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku banki ya dziko lonse kapena kuti World Bank. Cholinga cha chionetseo cha zipangizo za sola ndikubweretsa pamodzi makampani a sola kuti afotokozere anthu mmene zipangizo za sola zimagwirira ntchito komanso kuti anthu akhale ndi chisankho chosankha zipangizo zomwe akufuna. Chionetsero chathu chalero chichitika pa Mzenga School, mfumu yaikulu Kapunula mboma la Mchinji. Akuyendetsa mwambo umenewu nda Moses Banda nda Raymond Sekeni.
Cholinga cha msonkhano wathu ndikubweletsa anthu pamodzi akudela ndi cholinga chowafotokozera za magetsi a sola. Ndikupeleka mwayi woti achite chiganizo chogula sola. Apapa tsopano tikhala ndi gawo loyendera mastandi athu amene muli zida za magetsi zimene atibweletsera. Kuti tizione tidziwe kagwiritsidwe ka ntchito kake. Otitsogolera ku mastandiku ndi akuunduna ndi aku asembule komanso atiye ndi mafumu ena pang'ono. Zikomo kwambiri pano tafika ndi pa Vitalite benji yoyamba kuti tione zo za magetsi zimene abwera nazo.
Takulandirani pano pa standi ya Vitalite, ine ndi Magika Nyongolo. Ife pa program imeneyi tikugulitsa masola amene mukuona pawa, pali ya mababu awiri komanso ya mababu atatu. Ya mababu awiri imeneyo imatchedwa kuti Power Brick, iyo imatchedwa kuti Power Brick Plus. Timagulitsa pa ngongole komanso pa kashi. Pangongole mukatenga ya mababu awiri imeneyi mumayamba kondi 11,500. Mukalepereka 11,500 ngongole yonse imakhala 155,280 kwacha. Kabwenzete kukaka ngongoleyi mumagula mainitsi kudzera pa Airtel Money kapena mpamba. Mumatha kumagula pa tsiku, pa wiki kapena pa mwezi. Mulingo wa pa tsiku ndi 364 kwacha, pa wiki ndi 2,548, pa mwezi ndi 10,920 kwacha. Mumayibweza ngongole imene kwa chaka komanso mwezi umodzi. Pameneyo Power Brick Plus ya mababu atatu ngongole yonse ndi 183,455. Kagulidwe kake mulingo wa pa tsiku ndi 429 kwacha, pa wiki ndi 3,003 kwacha, pa mwezi ndi 12,870 kwacha. Ndipo masola athu timapereka guarantee ya dzaka zitatu kuti ngati katundu wawo nongeka timakukonzerani mwaulere ndithu. Komanso ndi nambala yathu ya customer care imene ndi 703, matha kutiimbira mwaulere ngati makumana ndi vuto linali lonse kapena pena pake mwina zakuvutani kagulidwe ka mainitsi, mumatha kuimba ku customer care yathu 703 ndi yaulere ndithu. Masola athu timabwenza kwa chaka ndi mwezi umodzi.
Mwina ena akhoza kukhala ndi mafunso
kuti ifikadepo nena kuti yachita 3 years guarantee imeneyi, ndiye matenga zaka zingati kuti mwine kambosintha usonyeza kuti ambosintha mawalidwe?
Chabwino, masola tuwa zimangolengeka kagwiritsidwe ntchito yanu, koma ngati mukuisamalira imagwira ntchito bwino bwino ndithu. Pamapezeka ndithu kuti kavuto kena kabwera timatha kukonzerani ngakhale zaka zitatu zichadzatha. Koma nokwinako timakonza koma mumalipira kafike nakake.
Alivonso wena?
Ndili ndifuso. Ndaona masola mastandi awa. Nthawi zina masola sindidziwa kaya ndinu amene mmapita munthu wagula. Mmakayika ndinu pakhwa pa munthu kapena makadzikira yekha.
Chabwino, zikomo kwambiri. Timakhala ndi ma agenti kumadera oti amatha kukuthandizirani. Ndenga ngati akugulitsa ne agenti amakakuthandizirani pokakuyikirani. Kwa ena amatha kuti amwina mutha kungotiuza amene tingayikire sizikativuta amatha kukayika, koma timakhala ndi ma agenti othandiza kumadera amene amakuthandizirani.
Zikomo kwambiri. Chifukwa cha nthawi tipite tebulo la chiwirilo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Tafika standi ya number 2.
Standi ino Zuwa. Imodzi ma makampani amene agwira ntchito ndi boma. Okay, ziko mwakwa mbili, ine ndine Cynthia Sauri kuimbiri la kampani mene ya Zua Energy. Ifeo wa Zua Energy, tunima pake jawiri omwali ya papawa, pali ya mababu wawiri, yomwe zinage ndi ngwe tu. Imene hii, imakala ndi mababu wawiri, badre koma sopaneo. Chido yake, ndi kuunigila, ndi kuchajila mafoni. Imene hii, magura nchido 24 hours. Pake jimene hii, pangongole, mtu mabeleka deposit ya 10,000. Ndiye kuti ukapeka deposit 10,000 mugwisa ntchito kwa masiku 30. Masiku 30 akatha, pamwezi muzipeleka 8,800 kwa miezi 12. Pa wiki ndi 2,000. Pa cash ndi 95,500. Ndiye ndi package imene ya mababu atatu. Imene imakhala mababu atatu pane komaso badre. Ntchito yake so nchimozimozi kuunikira ndi kuchajira mafoni. Imagwira so ntchito 24 hours. Imene iyi pa ngongole umapeleka deposit ya 18,000. Ndiye kuti pa mwezi muzipeleka 10,950. Pa wiki ndi 2,530 kwacha. Imene ipakashi ndi 118,800. Ma product atu amagwira ntchito ingakhale kukugwa mvula olokuli chifunga. Bola kunja kwacha basi. Komaso bwino ama product atu ndi kuti 1 timaika mwaulere posatengera kutalika kwa dera lanu. 2 ma system atu tili ndi life cover insurance. Imene iyi mukagula olo mwina mamwalira kandi mawa lake ife timaku insurance imakulipirira ngongole yonse yomwe yasala posawerengera kutalika kwa miezi olomuta ngopeka ku deposit. Office yathu ili ku Nchinji post office. Kungofika pa boma pa japa post office simupeza office imene ya Zua Energy mwatipeza ifeyo. Guarantee timapeleka guarantee ya zaka ziwiri. Kutanthauza zokuti futanso mukumana pa zaka ziwiri ifeyo timakonza mwaulere. Komaso katundu wathuyi tili timana zokuti relationship ya ifeyo ndi makastoma ndi amuyaya. Chifukwa chokuti moyo wake wakatundu ukazatha tingoyekeza panewo. Pane athu imakhala moyo wake ndi wa zaka 21. Ndiye kuti 21 zaka 21 zikazatha imakhala ngati yamba kugonja. Ndiye kuti mabwera ku office mazamba nokugula chinthu chimosi chimosi. Chimosi mosi so mababu athu amakhala kwa zaka 15. Ndiye kuti zaka 15 zijazika tambwa so ku office muzagula so chinthu chimosi. Chomwe chathacho. So bwale wathu ndi amuyaya mpakana. Ndi thutu.
Alipo amene ali ndi funso.
Ine ndi funso langa yakuti kuno kumudzi kwambiri timagwitsa ntchito nyimbo za udzu. Ndipo nyimbo za udzu zijakafika nthawi yake timasasula. Kodi nthawi imene jatasasula nyumba zimakhala bwanji kumthandizira uja customer wanu kuti achotse katundu uja bwinobwino asamalike.
Ifeyo mukatipanga communicate kuti tsiku lakuti lakuti feyo tifuna tizasasule nyumba yathu. Ndekuti fe tipanga plani tibwera tizakuthandizani. Kundikukayika so komwe mukufuna mukayike kaya mukusamuka kaya mufuna mungosintha pomwepo kuti muike kaya muchose udzu muike malata fe timabwera ndithu timaza kuthandizani ndikuzakuyikira nisoni. Posa kuchajani kuna kulikosa itimaika maulele.
Chabwino tikoza kubwera pa stand ina Yellow Solar.
Okay, ziko makwambili. Tent ino ndiya Yellow Solar. Monga mukuonera tili ndi katundu wa mitundu iwiri. Akandanyamula akati makatchula kuti ka BioLite 620 kamene kaka kali ndipo chajila mafoni apa komaso kali ndi wireless. Ndoti chichi mukangopachika pa khoma wireless yanu muika. Pomwe pakuoneka white pandi babu saimene kuti babu yanu ngwe wireless yanu samukumvera. Imakhalaso ndi mababu ena atatu owonjezera ndoti plus yapa yapapa ndoti ngati mababu follow pa mababu atatuwa paliso imozi mathawika pa khonde iyi timayitchula kuti ya security chifukwa chandi kuyitchula zimene zizi iyi imakhala yozima eti pa khonde paja koma pakadusa munthu chikazindikira kuti padusa chinthu cha magazi imaziyatsa yokha ndiye ngati muli nyumba muno nyumba mwanu muona kuti chayaka muthawikidziwa kuti wina wake ali panjapa makamaka nkhani ngati za security. Imene iyi timagulisa pa kashi komaso pa ngongole. Kashi magula 105,000 kwacha ngati ndi pa ngongole mumapeleka ko deposit ya 11.5 pa mwezi 6,300 imakupasani masiku 30 oti mukhoza kuunikira. Chikaonongeka timapeleka warranty ya 2 years meaning kuti pa 2 years ngati chaonongeka factory 40 yokha timapeleka chaulere kandi box kandi babu mulandira zaulere. Koma ngati mwaononga nokha kamwina mwaphwanya olomwina makoso adya nthambozi muzatenga china koma ndoti muzagula koma mtengo wake so chiva kwambiri mathawa kugulaso pakashi olokupanga so ngongoleso kutengera ndi anthu mthumba amene mulili. Tili ndi customer care line yathu ya 3020. Of course imeneyo tipa user manamba la Airtel ndiyo lipilisa koma mayonetsi ake samakhala ambiri kwambiri. Tiliso ndi ma agent ndi lina lililonse.
Tiliso ndi project product inayi imene timaitcha kuti spark start kit imene imakhala ndi battery yake imene macharge apo phone komanso kuchajapo radio yanu. Imakhala ndi mabubu follow, solo yake imakhala ya 10 watts. Karedio kamene wanyamuka wanyamula nzanga kandi kuti kama mmachacha pakauchi nikomweka. Endi wireless chokuti mkhoza kuenda nayo kuna kuli kose. Muli ndi ufulu kuchaja ku nyumba ndokuenda nayo kama pita kumunda kama uli kudimba kumakavera kumene kucha. Mtengo wake poyamba mamba ndi 14,000 kwacha. Pamwezi mmalipira 7,400 kwa zaka ziwiri. Ndichimbozi mozi somakhanda wa ndi 2 years ngati mwapeza vuto timakuthandiza ni mwaulere.
Nkutega palamena ali ndi funso.
Ziko mukwambiri.
Tibwere ku stand yomaliza ai ya StarSat.
Okay, ziko mukwambiri. Ine ndizinanga ndi David Gia, ndine wa Star Times Solar Company. Ma products amene ndinawo pano ndi atatu. Ti ndi ayikulu iyi timaitcha S50. Yachiwiri ndi ili musi ndi E40. Yomalizira ndi ayingono kwambiri.
Tikwirafu.
Ndi E35. Imene. Now tiyambe ndi S50. S50 ndi solar imene makhala mababu atatu. Imakhala ndi radio, imakhala mwemo flash, bluetooth ndi poikapo memory card. Mtengo wake umenewu ndi timamba ndi 18,000 kwa changa deposit, kapena upfront payment. Ndiye timapempa so customer kuti azilipira ndalama zokwana 3,500 pa wiki. Ngadali kothekera kuti akhoza malipira pa mwezi, ndeti mampempa kuti azilipira 15,000 kwacha. Imene yamalipira for 16 months. Ndeti ndi yachiwiri imene kuta E50, imene imankha ndi pochajira ndi powunikira mababa atatu as I said. Imene iyi deposit ni 14,000 kwacha. Customer ati mampempa kuti azilipira 2,310 kwacha pa wiki. Koma ngadafuna kulipira pa mwezi ndekuti azilipira 9,900 kwacha. Akafuna kulipira pakashi kutafuna kuguliratu ndi 99,000 kwacha. Pomwe yambiria ija imene ndi kuti ndayikulu iyi pakashi ndi 120,000 kwacha. Ndendi ndiyomaliza iyi imene ndi S35 imene timangogulisa pakashi only sitimalowa ngongole. Iyi imakhala ndi mababu atatu ndipo chajira. Ife makampani atu, kampani yathu imapezeka ku Lilongwe, tili ndi branch pa Nchinji. Nkhani ya agent ndekuti tinawo sopacha wala. Pakakhala kuti pakufunika kuti communication iliyonse tisiya manamba pano muzitifunsa.
Kuchokera kwa akuluakulu pali funso.
Mtengo wake ya imeneyo nzingati mkuti mmagulisha kashi.
Ya ingono ni 69,000 kashi.
69,000.
Ya kashi, yes.
MB sinjira yo inde inde. Anjiro ya nu.
Jiro ya nu inde.
Ayogera kuboma
kuzela
kuzela
munduna
munduna
munduna wazambavu
kubweleza
kubweleza masola
kuliguno
kuliguno kuwale inde inde
vena gondwela
gondwela
tosinu mayogela
ayogera kuboma
kuzela
kuzela
munduna
munduna
Mukumvera chionetsero cha zipangizo za sola chomwe chikuchitikira pa sikulu ya Mzenga, mfumu yaikulu Kapunula, mboma la Mchinji. Chionetserochi yakonza ndi Development Broadcasting Unit poyendetsa project ya ngwengwengwe malo maunduna wazamphamvu ndi thandizo lochokera ku banki ya dziko lonse kapena kuti World Bank. Cholinga cha chionetserochi ndikubweretsa pamodzi makampani a sola kuti afotokozere anthu mene zipangizo za sola zimagwirira ntchito. Potero anthu athe kusankha zipangizo zomwe iwo akuzifuna.
Chifukwa cha nthawi munthawi imeneyi tapatse atiye Kapunula kuti atilandire msonkhano wathu umenewu.
Akuno kwa Kapunula, maloma agogo a Kapunula wanituma kuti nithokoze kumotheratu. Kuti kuno kunaliko khalira kotheratu. Moti ntchito ya kuno kunalugula matochi osiyana siyana pamodzi mabatiri. Koma pamene inu mwabwera kuno, ni shuwa kuti mabatiri ali ni nkhawa yaikulu. kuti kuno malonda wawo tsopano adzakhala wovuta. Mtati muonetsetse munthu 10,000 deposit, mumapereka 6,000 pa sabata iliyonse kapena pa mwezi, ndalama yochepa yakuti ugula mabatiri kudzakhala kovuta kuno kwathu. Ambiri a ife tiyeniyesetse kuti tithamangire business imeneyi yangwengwengwe. Ndili nchikhupira chakuti kuno kwathu kwa kapunula tachita mwai waukulu, chifukwa nuyamba kumeneku kwa maprojekti amene wabwera kuno kwathu. Ndiyetu pempha kuti chonde musalekere pamwepa. Ine malo mwa gogo akapunula niyamika gulu lonse limene lafika pano kuti titengeko mbali, tiyeniyesetse titengeko gawu mauni awa amene abwera kopadakali pano atithandize mmakomo mwathu.
Zikomo kwambiri.
Mu nthawi imeneyi tiayitane oyimirira makampani a masola kuti atilankhule, ndi nthawi yawo abwere konkuno oyimirira makampani azawo kuti atilankhule. Zikomo kwambiri olemekezeka.
Ine ndili pano kuyimira masola zanga koma ndi magwira ndi a Vitality ngoti oyang'anira chithandizo cha makastoma kapena customer service. Koma kuno ndiyakuti ndikambe za ubwino wa sola komanso ndondomeko imeneyi kuti itipindulire bwanji ife amalawi omwe tikukhala madera omwe atalikira ndi magesi amene timafuna kuti athe kufikira madera ena. Koma kamba kazovuta zina ife tikhale tikugwiritsa ntchito ndondomeko imeneyi ya ngwengwengwe pogwiritsa ntchito masola amene wakuti kumudzi komwe tili kukhale kukuwala ndithu. Stand yoyambirira ndi yomwe pali ya Vitality, tili ndi anzathu a Aerosola, Azua komanso a Star Times. Koma anzathu ena kamba kazovuta zina chifukwa sanathe kutipeza msiku la lero. Sola ndi yofunikira zedi makamaka ku umoyo wa masiku ano sitingakhalire kudalira ndondomeko zomwe takhati kugwiritsa ntchito mzaka zochuluka mbuyo. Nyali ena mati koloboyi sindiziwa kuno chichawa chake tuchula kuti tichani zijatimayasa ndi palafini ena makandulo amene komanso ndondomeko zina zomwe anthu amatha kugwiritsa ntchito mabatire. Ndondomeko zimene zija zikunka zisintha malenga ndi nyengo tikuyenera kumayenda ndi nthawi. Sola izi zabwera kuno tithe kusirira kuona komanso sati kungosirira yaye komanso nafeso tikhale ndikathu kuti kunyumba kazitha kutithandiza kandi ana sukulu tikuona achinyamata ana osiyanasiyana masukulu osiyanasiyana zimene zikhonza kuti ipindulirase kumbali ngati imene ana aziwerenga asanamizire kuti ayi kandulwa na tima Nyali na tima balafini watha. Mukagwiritsa ntchito ndondomeko za sola mukhale ndithu mukuwunikira mosavutikira kumaliza kulipira ndiye kuti chinthu chochizikhala chikugwirabe ntchito kwa nthawi yayitali. Tikuyenda limodzi tikugwira ntchito limodzi ndi cholinga chokuti tithe kufikira amalawi pa makamaka madera osiyanasiyana mchifukwa lero tili pano. Ndithudi tikafika pamenepo ife tithokoze kwambiri uwu ndi ubale omwe ukhale ulipobe. Ino ndi ife tiyankhulane kumastandi kumeneku zikomo kwambiri.
Nthawi imeneyi tipereke mwayi kwa aku assembly kuti atilankhule.
Ine dzina langa ndidadala chafukira banda ndipo ndayima pano mwalo mwa akuluakulu amene sanathe kufika pano kamba kazochitika zina zomwe zili kukhanso. Akuluakulu wandituma kuti ndithokonze kamba kamwambo wachionetselo ngati umenewu. Anditumaso kuti ndithokonze chifukwa chokuti akanafuna a project imene yangwengwengwe akanayambira kwina kulikonse mwina matiye ena komano asankha kuno kwathu kwa kapunula choncho kamba kachimeneji ndithokonze kwambiri. Sinditaya nthawi pa zoyankhula zanga chifukwa chokuti zambiri zakufunika kwa sola zanenedwa monga mmene taonera ma products athu akutipatsa mwayo owunikira ochajira mafoni ngakhale so omvetsera radio. Choncho ndikungolimbikitsa kuti mmene chitukukwa chimene chabwera kwathu kuno kuti tigule ma products amene apamtengo otsikirako tiyeni tonse tigwiritse ntchito nthawi imeneyi tigule ma products amene watu alandire anthu wati chilandire chitukukochi komanso anandidomanso kuti ndipemphetse kwa anzathu amakampani asola kuti ubale umene ta uyambawu tiyeni tupitilize tiyeni tuathandizeni anthu mwachikondi komanso mwamtendere akatiitana kuti tizakoze zinthu zathu ngati papezeka pena pake powonongeka tiyeni tizibwera mwamsanga ndi mawu omwewa ndithokonze chifukwa chakumvetsera kwanu nonse zikomo
zikomo kwambiri aku asembule potilankhula pa mwambo umenewu tipemphe anzathu a ndakatulo kuti tive kuti ndakatulo yawo ikutiwuza zotani pa mwambo umenewu ameneyo ndi Alexander Phiri kubwera ndi ndakatulo zikomo kwambiri
mutu wa ndakatulo yanga ndi mdima wathawa mdima wathawa mdima wathawadi zoona ngwengwengwe kumudzi kuwale kwafika chitukuko chokoma tinkachifuna chafika tsopano popeza kuwala kwafikadi mdima wathawa mdima wathawa kuwala kwafikadi ndingakambenji zambiri za iwe ngwengwengwe poti ubwino ndikufunikira kwako mkochuluka popeza anthu ambiri tsopano aziwa zachizungu kuchoka kwa iwe ngwengwengwe poti kuchaja mafoni kumvera wairesi ingakhale kuunikira mmanyumba zosezo ndiwe ngwengwengwe mdima wathawa ngwengwengwe kuwala kwafikadi taona mdima wachita manyazi mmamizimu tsopano kukamba mbiri yamakedzana mavuto tidawaona iwe usadabwere ngwengwengwe makedzana mwana wa sukulu powerenga ankagwisa ntchito msanikiro koma lero kuwerenga ndi usiku omwe nkhani ndiwe ngwengwengwe nazo ziweto anthu manyumba tinaluza kamba kophera mnyumba chifukwa cha msanikiro poti wafika iwe ngwengwengwe zomwe tidaona dzana ikhale mbiri yakale ndithokoze nawe boma ndi unduna wazamphamvu nanu audi banki ndi thandizo lanu potibweresere projekiti ya ngwengwengwe kunena zoona mbamba mteradi kaleza mbuya mdima wathawa nkhani sina koma iwe ngwengwengwe
mu nthawi imeneyi tapatse amadandaulo kuti atiuze za madandaulo wawo
dzina langa ndine Steven Matemba ndachokera ku unduna wa zamphamvu pano ndikufuna kuti ndingolongosa wako pang'ono makamaka nkhani yokhudza madando kawirikawiri tikakhala ndi project ngati mmene yabwerera kunomu pamakhalabe zinthu ziwiri zitatu zotsamwitsa kapena kuti mavuto ndi chikhulupiriro kuti mu nthawi ino or mu project yathu ino mavuto sangalephere zambiri zabwino zakambidwa makamaka pokhudzana ndi nkhani ya magetsi a solar koma osalephera pena ndi pena mavuto ayenera kukhalapo mavuto ambiri mwina amene tingalingalire pakali pano ndi monga nkhani ya matenda mmene zilili panopa ndiye kuti anzathu amakampaniwa alemba anthu maejenti amene azikhala akuyenda mmanyumba mwathumu kutithandiza kulumikiza masola amenewa ndiye poti munthu ndi munthu pena sizilephera ndithu mwina kuyamba kudyerera maso tiona kuti ngati sitingazitenge bwino kuyambanso kufalitsa matenda malomoti tibweretse chitukuko ndiye ichi ndi chinthu chimodzi chimene tiyenera kusamala kwambiri makamaka mu nthawi ino mavuto ena amene tingakhale nawo ndi mavuto monga kulemba ana ang'onoang'ono kuti agwire ntchito ngati maejenti ili makamaka lupita pempho limene lupita kwa anzathu makampani a solar kuti pamene tikuchita recruit kapena tikulemba anthu kuti agwire ntchito ngati maejenti kudera kwathu kuno tionetsetse kuti tisalembe ana amene ali pansinkhu wopita ku sukulu koma tipeze anyamata kapena asungwana amene adamaliza kale sukulu kuti agwire ntchito imeneyi mu pulogalamu yathuyi pali dongosolo kapena kuti madongosolo angapo amene adayikidwa kuti tionetsetse kuti ngati takumana ndi mavuto kapena zipsinjo kapena madandu tiayendetse motani pali magawo angapo gawo loyamba ndi madandu amene titha kusova kudzera pa komiti imene imapezeka pa ATA paliso gawo lina limene tikunena kuti iwo akhoza kutengaso madandu amenewa kubwera nawo pa kwa DC kumenenso kuli komiti ina kuchokapo tiliso ndi komiti ina imene tikuitchula pa chizungu kuti project grievance redress mechanism committee imeneyi ikupezeka ku unduna wa zamphamvu choncho ngati mwina madandu athu sada sovedwe bwinobwino kapena kuti sada tetsedwe bwinobwino amene onso anzathu akwa pa district akhoza kuwatenga madandu omwewa kubweretsa ku unduna wa zamphamvu so ku unduna kudakhazikidwaso nambala imene ndi nambala ya ulere 4280 so tikaimba nambala imeneyi anzathu aku unduna wa zamphamvu atha kutithandiza
zikomo kwambiri kutilankhula anzathu apa njira pa zimene anatitengera masanawano ndiye mu nthawi ino tipempha aku unduna athu azamphamvu kuti atilankhuleponso pa mwambo umenewu zikomo kwambiri aku unduna ndi nthawi yanu kuti mutilankhule pa mwambo umenewu zikomo
ine zina langa ndine Aaron Kaluwa ndachokera ku unduna wa zamagesi ndikuimira mabwana amene akanakhala nafe siku la lero koma chifukwa cha ntchito zina zimene ali nazo za boma sanakwanitse kubwera nafe ndangotituma kuti tibwere tizayimirire m'malo mwawo cholinga chimene chatibweresera pano ndi project ya nkwenkwenkwe zambiri za project imeneyi zakambidwa kale komabe tingonena konawo mbiri pang'ono kuti project imeneyi inachokera kuti unduna wa zamphamvu uli ndi masomphenya kuti wina aliyense azakhale ndi magesi pofikira chaka cha 2030 koma sizotheka kuti malo onse kufike nthambo za magesi zikhoza kutenga nthawi kuti nthambo za magesi zizafike m'madera ena nde boma linaona kuti malo amene kukuoneka kuti ndikutali kuti mwina magesi akhoza kuzafikira mbomotchedwa kuti bwanji tipitiseko njira zina zoti anthu azikhalabe ndi magesi ndichifukwa yake m'madera ngatano maloti ndakutali ndi nthambo tinabweresako maprojekti ngati awa ankwenkwenkwe kuti anthu azitha kugwiritsa ntchito mphamvu ngati za sola kuti azithabe kukhala ndi magesi m'manyumba mwawo magesi ndi ofunikira kwambiri pa nkhani ya sukulu ana amatha aziphunzira ana amatha umawerenga usiku akakhala kutali ndi magesi kaya ndi mzipatala magesi ndi ofunikira kwambiri kuchaja mafoni ndi zinthu zofunikira kwambiri kuti wina aliyense amayenera kuti azikhala nazo nde boma linayika njira zingapo zobweresera magesi pali njira za marepu zomwe zimabweresa magesi through malaini paliso njira ya off-grid off-grid ndi njira yomwe imabweresa magesi through timasola tomwe tabwera nalo pano nde munjira imeneyi mundondomeko imeneyi ya masola ndi imene tabweresa masola a kampani amenewa wa 5 boma linakhazikisa chithumba chotchedwa kuti ngwengwengwe chithumba chimenechi chili mothandizidwa ndi bungwe la World Bank lomwe imapereka ndalama kumakampani amene abwera panowa kuti azitha kugulisa maproducts amene atibwereserawa pa mtengo wotsikirapo kusiyana ndi kuti mukanatha kugula panokha ndiye ina mwina m'madabwa kuti boma kodi ndi zikulikhuza bwanji pa makampani amenewa anapereka masubsidy kuti anthu azitha kugulisa masolar products wa pa mtengo wotsikirapo nde ife kubwera pano ndizongoti tizakulimbikiseni anthu kuno kuti chonde tizitha tigule maproducts amene akugulisidwa ndi anthu amenewawa maproducts amenewawa ndi ndiovomerezedwa ndi bungwe lichatimati la Malawi Bureau of Standards komanso ndilovomerezeka kuti ndiabwino
Aaron Kaluwa aku unduna wa zamphamvu kumalizitsanso programu yathu ya chionetsero cha zipangizo za sola lero chionetserochi chimachitikira pa Nzenga School mfumu yaikulu Kapunula boma la Mjinji amayendetsa mwambo umenewu nda Moses Banda nda Raymond Sekeni Development Broadcasting Unit ndiyo inakonza chionetserochi poyendetsa projekti ya ngwengwengwe malo mwa unduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku banki ya dziko lonse munali ndi ine yapatula nyerenda zikomo
projekti kukuza kugwiritsa ntchito magesi ya sola aliyense yatakupeza ndi kugwiritsa ntchito zipangizo za sola pulani zipangizo za sola kwa maejenti odalirika kwa makampani odalirika ogulitsa zipangizo za sola.